tubuddeyo okutyana obunkenke bibuutikidde abatuuze b'ensavu Walumbe mu Mayuge Rural mu ggomba lya Budaya mu disitulikiti oluvannyuma lw'amaka g'abantu omukaaga okuyika nga bano bonna bayise ku lugwanyu olw'okufa oluvannyuma lw'enju yaabwe okubagwira mu kibuyaga eyabadde mu nkuba eyafudde embi mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero. Kigambibwa nti Semakazi Stephen Tibita yabadde mu nju ye n'abaana, enkuba n'ejja n'esuula enju abaana babiri ne bakosebwa bya nsoso okuli ow'emyezi ebiri n'emyaka ena gyokka egy'obukulu. Abyabaddewo era ne beerabirako n'agaabwe balotoberedde ku ntono.
Tumbukire munaife engafu netikanga bakyenumba enumba yagwire yakosa abaana babaire mukaaga munumba era omwana omuto saawa eno yetwogerera embeera dene kinungi mpulira bulira era tuli kwenda bamulumuse bugiri saawa eno
ama kikabeere budinyi bubeere busi nio bindute babudinyi amaya nyumba kizakira kifune tukanga babudinyi butuze busi
obuzibu bwafiire ku maadi amaadi gabaire mangi empewo yaba mungani njino kwagwire obuzibu bona bona amaadi gabikirire n'empewo ya
ama inani nze kibomba Steve kwa kulekikanga wa nsavu Walumbe enumba yagwire kumutuze waife era yakosa abaana mukaaga era omuto w'emyezi ng'ebiri ali mu mbeera mbino kizibu kyafuire ku maadi gabale gampeweyi.
Omukulembeze w'ekitundu yabwire Nasani asobodde okwogerako gye tuli.
Enuma yagwire oluuyi n'ejukooni yaagwa kwanga buli kimu kyaba nga kiruuyi na luuyi kwenda kutadde eyindi omutunzi wange Tibita Stefano yakoseibwa enumba yagwire abaana babairemu abaana n'omukaaga bona bona bakoseibwa abantu omukaaga bona bona abaana tusaba buyambe tukusaba gavumenti bano beero sipaigu ba MP buli ayisaba bulungi banange ewalumu nsobo tumunkira embeera esaba ekuli mukinkalamu eyabinungi esaidi ewalumu eno embeera yene ikala mu mbeera endi kubuya saawe tukusaba nti tuuza bona bona kubuyambe. Don't
Ebola.